it's B.I.T. on this bit.
Wow, X-Time Bust. Wow, Badass T.I.P. Sweezy Ashkwanta.
Basungira sirinji paundine yulo.
Batakase
Mze nawe fedwe kubye foto.
Batakase
Kwide kapozi nkukute muwato.
Batakase
My girl ngwe na nyini wato. Basungira sirinji paundine yulo.
Batakase
Mze nawe fedwe kubye foto.
Batakase
Kwide kapozi nkukute muwato.
Batakase
My girl ngwe na nyini wato. Yo my banana, you could damn damn show I did you my gafana. So pagal you quick a sana, call it a muri, a kawaka vanilla. Bella Pio singers and jays and Lushuala, you can love for your free of America. Oyaka yaka malaika, kafika kekumana, kafes kari fine. Naka skinny kakalunji, naka kawato kori, naka wanaga berinji. Wasani doku wevi runji, ngori nange dari, kiriza ya kwe mari, walai. Singira sirinji paundi ne yulo.
Batakase
Mze nawe fedwe kubye foto.
Batakase
Kwide kapozi nkukute muwato.
Batakase
My girl ngwe na nyini wato. Basingira sirinji paundi ne yulo.
Batakase
Mze nawe fedwe kubye foto.
Batakase
Kwide kapozi nkukute muwato.
Batakase
My girl ngwe na nyini wato.
Ono wena venye dasi bachiwani. Ebintu vya kulimba tari na pulani. Echimela chipa na juze suwani. Anyoka za chilavu damani kumani. Ono wena venye dasi bachiwani. Ebintu vya kulimba tari na pulani. Echimela chipa na juze suwani. Anyoka za chilavu damani kumani.
Ono wange mkwatanga chakulia. Mugirasi mkwatanga chakunya. Chimuli change na dichenina. Mbula kwa simanye janzila.
Basingira sirinji paundi ne yulo.
Batakase
Mze nawe fedwe kubye foto.
Batakase
Kwide kapozi nkukute muwato.
Batakase
My girl ngwe na nyini wato. Basingira sirinji paundi ne yulo.
Batakase
Mze nawe fedwe kubye foto.
Batakase
Kwide kapozi nkukute muwato.
Batakase
My girl ngwe na nyini wato.
Tembela wano na nyini wato. Na nyini wato na nyini faku.
You make me flow like a button on nail. Hey, hey. Mazamo watonde wa wakole wa mula. Fonze kwa kalida dala dala wa full time lover. Full time lover. Fonze kwa kalida dala dala wa full time lover. Basingira sirinji paundi ne yulo.
Batakase
Mze nawe fedwe kubye foto.
Batakase
Kwide kapozi nkukute muwato.
Batakase
My girl ngwe na nyini wato. Basingira sirinji paundi ne yulo.
Batakase.